Umfanekiso weshumi elinantandathu. Ngenye imini, uYohane ebhaptiza abantu abaguqukileyo phaya emlanjeni, kufike uYesu. Kwakungekho mfuneko yakuba uYesu ayeke izinto ezingafanelekanga azenzayo, kuba yena wayengenasono. Kodwa noko wayefuna ukuba uYohane ambhaptize. Kulo mfanekiso, sinokubona uYohane ebhaptiza uYesu. Ke, akuba uYesu ebhaptiziwe, umoya oyingcwele kaThixo uhle phezu kwakhe enembonakalo yehobe. Kwavakala nezwi livela ezulwini lisithi, "Lo, ngunyana wam endimthandayo, ndikholisiwe nguye."